Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with attack abeamma jimata galgala ke sa sala ma folakka hanga sa asadit meter bandi kuda sagale dictamishan rat Washington DC raka dabarsu saganta fan oromo amma jalqab nagan kenya bakkarra dubata jiru Washington DC rasina da qabu dagge foto ta kenya tamoltan guyana ran ko lole sadigdami lama barakuma lama kuda sagal kesum mesitun kesan arran jallanne gammadat
turkin lolto to kurdo tarat lola jalqabde ittifufuf adat temata odu tattamoltan kanodu dubisu antu jube horati
mumichi ministere etiopia abiy ahmed harra parlama kesa gafidiate devi kenaniru odu kesatte devin waldale miso mabuna ratto jetani fi mallakni qarshi biliyona kudashani kennamuf karor famu nibsamera ayani recha dumator bandarbe dosha kesatti ayani fatamera marafu hammadum saganta kenyattin walin turajecha gutumma oduf garatu jubetti dabar
Mumich ministera Ethiopia Abiy Ahmed dubbi harra parlama Ethiopia rat dubbatanin wan biye nagadaw dinag debiya ake kachi sa media biye kesa hoji hida abbaya wan tida abunjiru kajaruf matadure durat dubbatan Iskender Freud ake soradies.
Mumme ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed arda matadure kakarrat wagafatanitin parlama debi ken. Masrini hujir abbaya rat Ethiopia niyadan wallaku tinjirtu. Dr. Abiy fi presidenti Masri tanirrati wala saw fi kor Afrika fi Raisha irrati. Wal maria chuf kurfo jiren. Akumu men minister Ethiopia jiretti hujir abbaya Ethiopia fi Masri fi Sudan illeni. Hujir Ethiopia nujecchu jirtu Masri fi Sudan ille wan mi tukollen kabu.
Takazin sinsara batam du chuhat nabbar. Gibis was sisara, gorbeta garabicha sahonu, you is com to one. Zamia Kunagaral, Zamia Persona Garal, Tatina
Pasagara. Akanja, Ida Baya, Gafida Laga, Takezehu, Janu, Gudo Ian, Nama, or Lotha of Amity, UNESCO Leninit, Gafa, Gibes Adeso, Janule, Akanum Ian. Walin Ianile, Amalesun Matjeran, Adoji canale, Akumugibe, who Janakan, Daphne Infinde, Akan Fantat, Parlamantan, Iteraguma Leger, Karum Nagati, Hojana, one Hida Baya, Hojachunu, what of Colin Jertujan. One more minister to Piakor Parlama, Rati David Train Hesa, Tadivini, one war media of Fikabutivka, Bialati. Akijatisati, media, Agitoko, Nagad Berri, Gosati, Fi Amantitir, Tanatanan, Motuman Jerhan, in a double legere, Jabeserbat. Akanja Abantaita, Tamsas, Biolesa, Adohuji Media, and Rakisiniyu, Seiranamo, Ojachisumari. Isanilla Mibiyala, Media Case and Kavdan. Isanin Passport Ethiopia and Kam, Media Case and Kavdan. Gaf Balina, Astavacha, Gaf Ripuamo, Bites Senit Nuragaltanit, and Uji Media Balisu. Nuragaltan, Uji Media Balisu of Sutir. Rako Ethiopia to Ruftev Genetin Ammo, Afan Amarale, Afan Romole, Badu, Tarkan Tiful and Male, Akintene, Kalbinu Badda. No, Lafdibin Kamn, Tanum Kamn. Yoharanagati no Jetan, eh, Tauban Nani, Nagadafi, Ujana, Nagaf, Democrat, Nagadaf in Divno, Nagaf, Democracy, and Rako Kesim Buf Nujer. Tatule Mumem Ministera, Media War Passport, Vialak, Abukat Gafatamanu, Jatanjere Kanerati, DDC, Media Makarov, Lain Duban.
President in Turkey, Recep Tayyip Erdogan, Hara President in Russia, Vladimir Putin, Walin Walar Guran, Tarsimo Rana Danga, Turkif Syria, Ralal Jisemariatan Ijran. Erdogan, Yolul Toni Kurdota, Utuyeron Waligal Telo, Lat Abin Sain Umatin, Nano Sanat Isanin Bante, Lola Kalitufanta Ut Adatan. Erdogan, a Kajet and Itul Toni Kurdota, Ibasadeta, Nano Danga Kibatrukijru Isani Bani Rugane, Garu, Kanet Kumatokov Ibasadita, and Hafanijrujatan. Ogantich Turki Tidabalutan, Kan Waligal Telo, Lat Abinsa, Guyota Shani Jarsumangi Dusente, United States. Wada sente baud an lultoto kurdi gamase akkaim mbane yohin godin lola kenya muranno cimaad an bakta amne ra ittifuf najad an. Wali galdeen sun har ahalkan sa kur anirrat hiero kenna meith umata. ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቆራና አንጎራ ካፈሙ መንመሬ በከቦተ ኡመታ ዲሞክራቶታ አንዱርፋ ሙረትጌ ጌሳጅሩ ፈንሰኒ አጀሱ ከንሰይናዳን ወረን ኦላንቱማ አዲሌልሰን ለሚወን አሜሪካ ህደደለተ አፍሪካ ገድቀቡ ፍትፈየደመን ወሊን ወልፈከሰን ሪፐብሊካኑን ንመርትኑ ፈንሰኒ አጀሱ አም አርጋጅራን ከነ ያደቹ ቀቡ ጀቹዳን ኤርጋ ትዊተሪ ሀርጠገነ መመጠንሰኒን ኢብሰኒ ገሩ ኒንጂ ፈነጀዳን ያዲፈል ሚሲሳን ትራምፕ ኤሰንኩን በተለሰ ረቱምቶተ ዲሞክራቶታፍ ዮጥቃት ሪፐብሊካኒ ቶኩብራ ቀቀደቀፍሲ ሴጅራ ሚሴንሰ መነመረካንታን ካረን ባስ ኤርጋቱ ዊተሪ ሰናፍ ዴቢ እናከነን አዴምሰ ሄረብያ ቶፍታ ገረጀቢና ቢየከነ ከሰጥ ኡመታ አከኮቲ ደረሩ ፍትፈየደመን ወሊን ወልፈከስታ ጀደን ሙሚች ሚኒስቴራ ብሪቴን ቦሪስ ጆንሰን ዮ መንመረ የሮ ኢትብይሳኒ ገምታ አውሮፓ ከሳባቱ ሐመጡ ምራባቴን ኮሎሊሳት ሙርቴሱተይ ፍለኖ ፓርላማ ሃራንግጌ ሰጀቹን አከከቺሰን ሴረቱምቶን ሀርጋራ ቦዳ ወልገውዳን ሴራወሊ ገልቴ ገምታ አውሮፓ ከሳባው ካንፉለ ዲበተኮፍ ኩደሻን ቀቡ ጆንሰን ቆጴሰን ረት ሰገሌ ከኑፍጅሩ ዮተር ካምፊንሱ ረጋሲፈም ሴረቱምቶን ሴረጉዮ ተሰዲከ ሰትስርናን ሴረበአ ሴራ በእሰነ ረጋሲ ሱረት ሰገሌ ከኑፍጅሩ ጆንሰን ወጣተከለይሳ ከጀደነት ኡመቲፍ አን አከሱመሶ ወገኖና አውሮፓ ከነቦድ አከለፈራር ኪፈቱ ኢምበርባኑ ጀደን ኦንኮሎሊሰ ሰዶሚቶ ኩብሪቴን ገምታ አውሮፓ ኢስቴ ሃባቱ ሆጂ ኢትፉፍና ጀደን ክብጣት ሃርጣ ኢፍሰ ፓርላማ ሳኒፍ ከነኒን ዮየሮን ሙርታየ ከነም ሂን ረጋሲ ፈምን ፍለኖ ቢዮለሳ ገጌሱፍ ከን ኢትፉፋንታ ኡቤክስሳን ሙሚች ሚኒስቴራ ካናዳ ጀስቲን ትሩዶ ፍለኖ ቢዮልሳ ገገፈመን ኤርገ ፓርቲን ሳኒ በርጩመ ፓርላማ ጋር ገቴቦደ መርሳላ መታፍ ቢየቡልቹ ፍንጅፈቹ ሳኒ ሀርጠገነመ ቤክስ ሳኒሩ አከገባሰ ሰባህማ ካናዳት ፓርቲን ትሩዶ ዳንዲ በርጩመ ፓርላማ ኢበቶ ኮፍሰንተሚ ቶርበ እንጅፈቹ ረካጅሩ ዮታው በርጩመ ፓርላማ ኢበሰዲፍ ሶዶሚ ሰደከሳ ሰገሌ ረጅሬስ አርገቹ ከደንዴስሱ ሰገሌ ኢበቶ ኮፍ ቶርባ ተማጣበንስ ካን ሃራውን ዴፈም ፓርቲ ዲሞክራቶታ ሰገሌ ድግደሚ አፍሩ እንጅፈቹፍ ዳንዲ ረቡ ኤወሊን ቡልቺንሳ ገምታራን እንደፈቹፍ ጅሩ ከንትሩዶ ወሊን ኢሞቲ ደልደላፍ ጅጅራ መቅለን ሰራት ወልት ቦአን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሙሚች ሚኒስቴሪቻን በገገም መደንጀቹዳን ኤርጋ ትዊተሪ ኤርገኒን እንጅፈኖ ዱለጭማ ገገሱን አርገሜዳ ካናዳን ዋንተ ኡፍ አርገቴ ጅዳን ኦዱን ማፍቀምኑ ከኑ
ከነገፈታ ጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቁልቁልነ ቡና አክሲሱን ፈየደመ ቆናን ቡልቶታ ቡና ኦሚሸኒ ፎየሱ አከሱመስ ሸራፋ አላ ጋሪ አርገቹ ረቲ ማሪንት ኢየፈተ መጋላነ ቀምቴ ከሰት ቶርባንደር በጉያ ሰዲፍ ገገፈመጅራ ከንወልገይ ከነረት ትርማተን ኢታና ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናኖ ኦሮሚያ ቦሽመልስ አብዲሳ ወልዳሌ ሚሶማ ቡና ረቶጀተኒፍ ብሪ ቢሊዮን ኩረሻን ኒኦል ከኑፍ ካሮርፋ ሙዱበታን ናኮር መልካ ገባሰቀባ
ማሪን መጋላነ ቀምቴት ኩልኩል ነቡና ረታ ዲምስ ፈሜትሬ ማሪካ ነረትስ ፈየደው ማቆናን ቡልቶታ ቡናው ሚሸኒ ኦልጉዲሱ ፊ ሸረፋ ላርገም ሲሱን ሐለዘንዳሙ ረቲ ቃሞትኒ ኢሚኒ ላለ ተጀደም ሂርማተኒ ጅሮ ያደኮም ሳፍተው ከንኤሰን ሆገናን ቢሮ ቁናፍ ቀበኝዮማ ኦሮሚያው ቡጣባ ደበሌ ቢየቲን ገባ አዱኛ ቡና ሰደርካው ላናጣን ከንኤሳ ጅርቱስተው ገሊን እራ አርገማ ጅሮ ገሩ ጥቃዳ ጀደን ጉድንጅማ አና ጎማ ይራ ከንርማተን ኦቦሚናው ባፊጣ ቁናን ቡላን ቡንራ ፈየደማ ከንታኒ ዋንጎዴ ጀደን ደልደለ ሴራን አላፊ ሆጅማት ንበዳ ግዱ ገለ ገባ ኢትዮጵያ ረጀሩ እሰቶኮ ጀደን
ቆናም ብራንቲን ኬኛ ገባራ ነቆለርጉ ሞዱማን ናምሊቡነ ካረለማ ኢሳውል ቀቡ እያው ባፈዴ ገባብያ ላቲና ቆለርጉ ባራጀዱ ከለቲ ካሜራ አፈዴ ቡነሳብያ ላቲ ወጪ ወርገጀል ከበገይ ሆዳ ፕሮግራማ ከለማ ሞላላን ወቀበ ወይጅራ ሰላማ ጀሩን ወቀበ አማ ዳፈዴ ጅራ ፌድራላ ዋንጀዱ ኢንኩን ሞዲ ፈፈየደው ማቆናም ብራቲኛ ካንዳንጌ ተዋንቴ አከቢሮ ቆናው ከረኛው ማሮሚያቲስ ኩማ ይሄ ወንጀል ሰና ከጋቢ ተከናቀበተኑ እንደ መፋል እማ አመስ ቆና አምቡላንካን ቸኝሞ ማሲ ቆና ማሲ ቡና አመሰን አንካን ሞወዳላን ጉማዬ ቡነሳ ገባብያ ላተጉርጓዱ ከራጀሉንሞ ሞቱማ አመስ ካጀል ሆመገዲ ቡሴ ኦሬ ፈየደማ አንታኒ ከነረቲ ቆና አምቡላንካን ወዳን ጃሬ ኦሚሸ ሳቁ ኩሊና ቆፈፈቴ ፈራ ኩማራባ ኩረቶኩስ በራኩማራ ኩሬ ሰታ ፈየደሙን እንደኘ አመዳቲ ገሩ ቆና አምቡላንካን ጋፊ ሳንዴብኔ Komisi Buna akan gawat awal lagi ni boleh mejira. Konam bulan tiga, kali toko apakah muanjir sana?
Komisi Rakukena, Omisha, hangga gurur tati, hangkena gurur kulina mulletu erga jalanin boda. Bodinalin, orumya dita, halatin Omisha nif gawat esan serkabun esani ul gurdi surati hujjatu kabujatun kanisan rubatan. Fogganam biro konna orumya obud awada beli. Buna serkasa egeti gawat esudaf hujjatu kabujatan. Gatin buna gadibu rakobra tau kan rubatan obud awan magala gimbi dabalate idowen bunni Omisha mutti gidugalabita buna benudaf yani rajatan. Wan Omish tumma buna dabalajatan. Sakitif sani juru.
Kami bikin tu kerana dasar bagaimana siemun kelasteran objekun ini kunis ia perlu ada kena kerja objekum gua cura. Besar tu bikin tu guna mu kerana listener tonton poli ada dah faya demu dan teknologi misalnya guna argatun itu faya demu. Orang bulan tu rekanya mu bagaimana juga omisan orang bulan kini lagi nerga tu. Guna ratus omisan ada omisan dan dalu fis atau fis nerga tu. Kenapa amma orang bulan kini lagi kerja sudah dong. Guna ratus lagi efektif jecok ada. Wajib saya segala kerana itu. Kenapa? Karena kananis kalau tiada itu jisame amma nipunis mijaya jira. Karena buna amma Yesus dan daun. Amma buni kenya bayang saya dulu ma. Buna arafamu kabut. Buna dulu ma jamasul. Yesus no agak cuka wa. Di alat ini dorgoma kan deh. Biji bira. Ekstra orang jauh misha mesti jauh misha. Dorgoma sah undan deh. Juga kita cuan teh. Yesus ne demu kamera keraja dul. Konam buna buna jamasipunis. Lafasa lafak aburra. Toko sedefada all kanu misha teh. Jajabesi tu ada. Bikil tus bilisa kargas. Konam buna kanan tu je, secara semua dah balasan. Omisah semua lihat secara tu gacu. Kanak-kanak itu dia najennya, balik nak kawannya jera.
Bunikin, bakum elatik, bosan mukai setiar gama. Irodu lomus, buna haram bakai buamu. Yukan gosi buna haram lain abamu kanjaran presidentin University Wallaga Dr. Hassan Yusuf melafurmata wanjaran akas tipsu.
Omisah saya dah balik untuk buku. Bantu kujan, ini barai sila jangan baca. Balik sini mukun kunis. Dari rata sih, ama sorry sah ada balat. Pun dah teknologi ini kerana muka bah. Kesat semulus gaya Kenya bana kenyusiti, wajib jadi kerana sihra. Center of Excellence itu yang kudia sunyut jadi ya, nak kenyusiti. Yang lagi, lagi kat sini nama kita masa ini lemah. Ekonomi walta, bunga bunga ini tu, serupa tak wujud. Nampaknya wajib ada. Ama jadi sunyut, sunyut. Dari di finance kan jelas berat. TV dah segan takap. Yang waktu praktis itu punya bunyi kesat wujud kamu. Segan tak TV, aku objek ni kan apa? Excellence ni sah, umat segan takap macam apa? TV seri jurnalis seri grafting ini macam mana? Berarti tu nanti kita praktikal.
Ikanan presiden ti mutumana normal, obos melis habisa, omistos nistan, biyetin, bunara akafe yedem tuf, wangud amuka bajaran, ibsani juru.
Kulkulinan kunan amuka, kulkulinan kopau kam. Mankusa ana dada, dua dada juru logistikin kana berbasis hundia, kopesu kam. Sufadet banu kam biyetja. Idon jere defame jaramu dan dojira temu lafak kopesani jaru kam. Sadapan. Dan bela serala suatu. Lepas itu naun definnya, jarak sisi datang sana rabat najerba, oma ufin beri fatina. Am nasan si kawat sini nanti. Wanit jenis sana ufiot jenis tu karak asas. Di dua lori sudah temanjuk. Dan bertol sapi ko junino ta cerdasan ikan kecil tu. Dan bertol dasar raja abang ni untuk abang dabalate dan bertol ni gugutu junino ni kaya federation ini buna akasa umi sana. Akses gue gawat setibat rot ia fatina jenis serendah. Kami semua sahaja untuk kawat university Wallaga, university Jimma, university Matus, university Nambos, university Aroma. Boleh orang ini, warisan ini, dia fatah juga tu kamu koran orang. Spesialis kita doktor asal kahsi sam, asma wal university orang kahsi mana mudah.
Wal dalin, omisha bunar retibo ban, hoji bunar kanitin, hujatah curan danif kulkulinaf bayinan, gawat dunia kifakat esanif, likadan, berim bilion ekor esaniol, kopai raja cundu betan, buna robak ofan, omisha ra, jalisid anis fayyadamudaf, halim hujatah raja cundu betan, likan, alamalaka kena mufga fidiatilal cis, halatin kena murretti marat, mejra cuhimun, sabab bangkotni, malak ek onambul total ra. Politik abani sore safli ke sanif mulatu konam bulan wang kawu kapsise akalik efatuf karor famira jachundubatan itanam presidenti cha parki wan industry jumma fulagga tijaraman ke setille gabam buna akage kawatu yada mira jachundubatan buna umama kan organic jadame wa murattis tiye fannun ke nemi ujjeta moka kabu fi konam bultotnis omishtu maisani gudisuf akajabatan ujjetan itanam presidenti motumana normea obosh melis abdisa amani juru Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.
Kadaggeeffataa jirtan Radio Segala Amerika, sagantaa afaan Oromooti walakkeessa sagantaa keenyarra geenyeerra. Oromiyaa keessatti magaalaaleen gandoota duraanii lakkoofsa gandaa 0102-0203-03 maqaa gandootaa, maqaa ollootaa hedduu, maqaa oromoon duruu baafatetti deebifachuutti jiran. Shawaa dhiyaa keessaa aamboo akkasumas boorana keessaa yaabello kana gochaa jiran. Soraan bulchaa magaalaa aamboo obbo Tarrafaa Badhaadhaa haasofsiisuun kan qindeesse qaba.
Bulchiinsi magaalaa aamboo keessumatti eenyummaa fi aadaa ganamaa, duudhaa ganamaa magaalichaa deebisuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa jira. Gandoota kanaan dura kiristinnaa ka'anii maqaa isaanii jijjiirrate gara maqaa isaanii ganamaatti akka deebi'an bulchiinsi magaalaa murteessee jira. Ganda duwwaa tokko jedhamee waamamaa kan ture maqaan isaa ganamaaf inni sirriin hora hayyeetu akka ta'e ganda duwwaa lama jedhanii kanaan dura maqaa kan jijjiiran yaa'ii gadaa akka turee fi gandi duwwaa sadii torban kuttaa'ee gandi duwwaa afur sanqallee faaris gandi duwwaa shan kisoosee iddoo liban gandi duwwaa jaa awwaaroo qoraa jedhamanii maqaa isaanii ganamaatiin akka waamaman bulchiinsi magaalaa aamboo murteessuudhaan maqaa ganamaatti akka deebi'an godhee jira jechuudha. Qabsoon uummanni kun godhe eenyummaasaa, aadaasaa, afaansaa iddootti deebisuudhaafi kanaanis wal qabatee bulchiinsa magaalaa aamboo keessatti barjaaleen afaan oromootiin hin barreeffamne amma afaan oromootiin akka isaan barreeffaman hojjetamaa jira. Iddoo tokko tokkottis akka sirraan godhaa jirra jechuudha. Magaalli kun akkaataa isheen Oromoo Oromoo urgooftuu urgaa'uu dandeessutti ijaaramaa kan jirtu, daandii misoomaa irratti kan argamtu, karaa nageenyaa kan filatte, magaalaa jaalatamtuu fi qabsoo Oromoo giddugala turizimii akkasumas immoo giddugala turizimii duwwaa osoo hin taane giddugala dinagdee akka isheen taatu gochuudhaaf hojjetamaa kan jiru ta'uusaa kaasu hirmaati.
Dansa fakkeenyaaf ganda duwwaa tokko jalatti, duwwaa lama jalatti, duwwaa sadii jalatti reerii jiraachuu danda'a reeroo yookaan immoo qaxanaa afaan amaaraatiin kan jedhan kana sun jalatti wanni jijjiirtan faan jirti.
Gandoota bulchiinsa magaalichaa jala jiran keessatti hundumti isaanii qorataniitu qorannoodhaan uummanni irratti mari'atee jaarsoliin irratti mari'atanii gara maqaa isaanii ganamaatti akka deebi'u taasifamee jira jechuudha. Ammas dhimmoonni hafan jiru. Kana gochuu wajjin wal qabatee amma sadarkaa jalqabbiirra jirra malee dhimmoonni ammallee maqaa Oromootti akka deebi'an gochuudhaaf irratti hojjechaa jiru kan jiru ta'uusaati. Maqaa Oromummaatiin akka isaan deebi'anii waamaniif qorannoowwan adda addaa gaggeeffamaa jiru. Marii uummataatiin gabbatee qorannoodhaan deeggaramee waan hojjetamaa jiru ta'uusaa kaasuufan.
Karaa gugurdaa fa'aa, daandii qaqalloo fa'aa. Waan dhibii maqaa itti jijjiirtan fa'aa qabdu maqaa jabaaf janna itti jijjiirtan fa'aa qabdu maqaa moggaaftanii fa'aa qabdu.
Akka waliigalaatti magaalaan aamboo daandii tokkicha qabdi. Daandii tokkicha qabdu keessa gara daandii hedduutti ceesisuudhaaf daandiin sabbataa magaalaa aamboo keessatti amma hojii jalqabnee jira. Inni kun gara fuulduraatti qorannaa irratti hundaa'e kan moggaafamu ta'a. Ammaaf daandii hin qabnu daandii moggaasaaf ga'u waan hin qabneef sadarkaa sanatti ilaalaan jiru. Gara fuulduraatti garuu daandiin qabnu ilaalamee. Akkasumas seenaa magaalaa sanaatii fi akkaataa eenyummaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'uun kan ilaalamu ta'a jechuudha.
Obbo Tarrafaa Badhaadhaa bulcha magaalaa aamboo'ti. Guddisa galateeffadhaa waan qabna immoo afaan taanaan qubee afaan Oromootiin barreessa magaala keessa barreessan taanaan qajeelfatanii barreeffachuun waan harka abbaa jiraati. Maqaa badallee taanaan abbaa barbaadateetiin argata wanni cufti harka abbaa jirti. Naannoo waaqa keessa obbo Tarrafaa.
Isinillee guddaa galatoomaa.
Magaalaan hedduulleen waan akkanaa qubee magaalaan isaanii keessa barreessan. Manneen nyaata dhugaatii irra barreessan waan badabbaa barbaadataa waan ammaata immoo abbaa qajeelfata. Kan jenne gara Booranaa dabara. Booranaallee tatam akkanaatti jiran. Biiroo aadaaf turizimiitii fi bulchiinsi magaalaatti wal qarqaaree waan kan hojjechuu jira. Itti gaafatama biiroo aadaaf turizimii bulchiinsi magaalaa yaaballoo Abbi Liiban yoo ta'u dubbisuu jira. Abbi Liiban guddoo si galateeffadhaa isaanillee maqaa keessan magaalaaf teessanii maqaa dirri keessanii maqaa reera keessanii waan hedduun jijjiiruu jirtanii dhaga'uu jirra. Maaf jijjiirtan.
Gaajiriyaa adda turizimii qorannoo fi qo'annoo taasiseen seena magaalaa kanaa maqaa allattii kun duraan maan jedhamtii amma maan jedhamtii ilaallee maqaa durii kanatti jaarrota gaafannee warra bulchiif danda'allee waliin warra maanguddoo magaalaa keenyallee waliin teenne allattii kun duraan maan jedhamtii har'a maan jedhamtii ilaallee maqaan ka duraanii suntirra caala uummata keessatti fudhatan qaba. Duwwa lamaaf yookaan duwwa tokko jedhan dhiisallee hin qabu. Aadaa fi maqaa waa waliin beekuuf qal'aallee uummata keenyallee akkasumas barbaada maqaa durii badee durii uummati yaarratti keenyatti yaa'antu ardaa bifaanaan deebiin jechuudha.
Kanaafuu waan baadhee galee.
Maqaa durii ijaarratti abaaboo turoon durii itti yaa'antu ardaa bifaanaan itti deebiin jechuudha.
Akka kanaan fulaagame jijjiirama.
Bulchiinsi magaalaa yaaballoo ganda lam qabna. Daandii bal'aan ka reera 11 jala qabu. kan duran duwalan jiran kama kerbi awallo ne matawanya fayer kunan to kofje la kabecha katana dure gara mari sirbat e fa durani katana ulete dani gara gorobi kat difunkana ana kanati cho dolollo la kufto badas ibayu bahahe dolollo la gudzabo wisa ira kobole digarbi rene kanati mani ka ganji wala magana kanji wato ko je chaturre amma gara ardaya tijirri ardaya hunani prayer gar probof jala ka gororo bay dani kotarabe bito gedo dani ina ganaga khani kubujuram
biita ga metgamad
guddo tgamad dinga olla dibi hafelle olla an gudda gar garille maka dibille tani hemu mande nitte jharati isanani guddo ragamad nani
tanafu yom makan kun ega kana anjijiram galme rallet wan barre famtu rallet birole motumma rallet akum kanan qajela de ma
iya wan fetu hajijiran cha pagal ka bani tapella wajir suni suyal ka bani maka itfayadam maka to yo fakena bajaji durani chen lamani je tsanchifa de lolola irani warakatuma watan feni jira maka isille na kasuma yamtille makani armajal ka be makan durakani khuradam kam ne gar cha palle ka umat be suni nami maka durangan duwa to ko hang duwa lamaje da ka da kai gandat waraka yimma fiye injira amma jira cha jira na ga matti
to bare kan dir fesa bare san wana kana ka kajel fatu fonni san tije san fanjerte
wan kana buddo jitu dira no amma bare sama worri walda over restrictu aga fulati en dise cha pa ajir cena makan sun sirri yadan cha pa ta kai nan dawmi kinini viti akan matti la fa kai faduli min da kullin bare ta kana ku wan sun tufa ku be sirri ku be kar do ngora ambar rai le tufa ta pella le tana mi gara ta pella dibba ko yi tufa ne dira aka wujis magara se netta da wogga ha dungayinu kanafu wani to ngor ka batutulu magal ke ke set barre fami aka jete ha ya aballo dani mata iko bergar go gurtan su chetinu sirraw dira sirre su gamalle yaw dira nami magal ke set bobani ogeye fani len kamna na worre kunni magal ke set bay ko be ngor ka chufa aka nami sirre fatu wanno haray addada din kenna jirani amma mo sirre fatu ba digara adabilet be digani aka nan ani ko tunu sirre fatu ti yaw dira
abri bangu do sigala te fadda da naga waka khis
ayo ra bula ra bula
tarda hanuma sura la khis naga
saganta ke nya dum haveti en wayo matoromo kana betu lat gotawan jirachu ke na haratif kale sabu urata an jedan kantiban magala salla magala asalla jalabulti recha malkadosha tidandile magalati senafi gototoromo moggaste jurti muktar jamal gabasa qab
rech malkadosha godina arsi magala asalla wagotan darban kesa sena devisanitin dabuda yalin tasfamulle wabahi danqa heddutu ture oso himmilka in hafedan dubbatame barakana rech malkadosha namoni kumatitlan ittibahanitin waqasaniti galata galchaniti ninjiru res malkadosha magala asalla godina arsiti qoppaye kana jalabulti rakaseti ninture sagantale mi dagagaragaratin kan hawate isakana kesta addadureedan guya sambata tikka karrawataati ninture sena magala asalla debi aniti nin haromsu oromomsu fi ennumma isi gototan isitin fayu matadureen jedame moggasin addababaye fi dandile magalatti moggasurawateti ninjira dandilen kudasadi maqa gototo oromoti fi qabiyele sena qabeessata en moggafamaniti ninjiru dandi si komando dandi lenjito diga dandi kolonel aliyi cirri dandi ahmed mohammed dandi anole dandi jalnati gammada dandi qerro negeso dandi qerro dandi hajadam saddo dandi jalgu tamahawas dandi jawar mohammed dandi general tadessa birrufi dandin abbagada hinsene hullufe magala asallake sati kamogga fame yotau dandi le kaninin dabalatti addababaillam addababai sinqefi addababain abbagada magala asallake sati mogga fame tininjira sirne kanaratti kanargaman kantiban bulchin samagala asalla obbo hussein qasim gotonni fi hayyoni maqan sani dandi magala asallati mogga ekuni kanen oromumma daf arsa gudda kaffalen harda aggahu kenatille buura fi icciti dajechudan hasata sanitininjiru
jallewana ka magala kenya kensat magali sanitin dandi mogga nekun guyyai farrar kine kana nuttagar sisudam gathi kaffalaniru harri kenya kale kenya kensature kale kenya warri gatii kaffale harri keenyatti akkanatti fuufi nus gurmoofne bareenne waluquufne sonaafi duudhaa hawaasa keenyaa isa ormi kaleessa irratti leellise awwaaluuf geerraraa ture mataa isaa ol qabne eenyummaa keenya kan itti lallabnu waan ta'eef.
Kanneen daandii hileen kunniin maqaa isaaniitiin mogga'eetiniin qaamaan sagantaa kanarratti argaman keessaa daayireektarri olaanaan OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed nama tokko. Jawaar Mohaammed kanaan durallee Oromoon waggoottan dheeraa akaakayyuu fi abaabayyuu irraa kaasee sirna irratti malee sabarratti qabsaa'aa hin turre jedhan. Yeroo qabsoo jeneraal Waaqoo Guutuu fa'a irraa kaaseetiniin hanga Jaalgalaasaa Dilbootti darbeellee yeroo qabsoo Qeerrootitti sirna malee Oromoon maqaa sabaa tuqeetiniin hin beeku jedhan. Haala kanaan seenaa deebisaniitiniin ijaaruun ammoo waan murteessaa ta'uu Jawaar Mohaammed kaaseetiniin jira.
Magaalaa tana abbaa biyyaatiin abbaa dhugaatiin. Abbaa haqaatiin moggaaftanii irreecha yeroo dheeraadhaafaaf immoo malkaa keessanitti gaara keessanitti dachii keessanitti kabajuuf nu affeeruu keessanitti baga kanaan isin ga'ee baga isin jifattanii isin hin jira.
Namni gama biraa sirna kanarratti argaman Lubi Balaayi Mokonnin seenaa haaromsuun Oromummaa deebisaniitiin gadhaabuun haala kanaan ijjechuudhaan taatee magaalaa Asallaatti ta'e jajanii jiru.
Asitti wanti hojjetan wanta guddaadha. Magaaloonni hundumtuu kanarraa barachuu qabna. Siyaasni nu galte amma kinoo. Kanan jedheef iyyuu miti rasaasa tokkosu sii miti rukutuu siin barbaachisu seenaa seenaadhaan jijjiiru jechuun kan akkanatti hojjechuudha walirraa barachuu qabna.
Magaalli Asallaa sanbata xiqqaa kanaan ooltee dilbata ganama irreechaan ol kaate irreecha malkaa Dooshaa bu'aa bayii qabsoo jabaa booda hawaasni wal qixxaateetiniin haala kanaan kabaje kana abbootiin malkaa. Jaarsolee fi manguddoonni eebbifatanii isiniin haala kanaan banan.
Rabbiin kasii kenne ammallee sii haa bal'isu tokkichummaa ta'e deete rabbi takka sii haa godhuu fi sii kenne amma qorti afaan lama wal fuutii fi sii kenne qorti jilba hambaa fuudhi yoo jilba fuudhe jilba sii fakkata loosan amma sii of tolchaa fuudhi jilba hambaa qorti lamaan.
Jilba too isaa malkaa too isaa irreeffannaa dhaa kasikoo mandoo kabajaalee bullaallaa ka deebee arsiisa diinii kawutaa waayuu. Jilba kana fuunaa nataatti.
Keessumoota gama biraa sirna irreechaa kanarratti argaman keessaa gameessi hogganni qabsoo uummata Oromoo obbo Galaataa Dilboo nama tokko. Obbo Galaataa Dilboo yeroo qabsoo yeroo dheeraa keessatti naannoo kana hedduminaan keessa deeme baddaa fi gammoojjii isii marsullee magaalota kanniin haala kanaan argee hin beeku ture jedhan. Oromoon kaabaa kibbaa qabsoo jabaa fi hadhaawaa taasisuu isaallee. Obbo Galaasaa yaadachiisanii jiru.
Magaalaa kanallee qaamaan jiraatte arguu baadhu waggoota dheeraa hedduudhaa fi gammoojjii keessan ture jechaadha. Godinni kun gabrummaa soosa'e gabrummaa hadhaawaa arge. Qabsoo soosa'e qabsoo hadhaawaa godhe. Dararaa soosa'e mootummoota wal duraa duubaa ka'an jalatti dararaa guddaa arge. Kanaan dura warri tuffatan warri homaan taran jedhan. Har'a jecha isaanii of duuba deebi'anii yoo ilaalan waan hedduu itti gaddus itti aarus itti qabu.
Sagantaa irreechaa malkaa Dooshaa Asallaatti kabajame kana irratti saboonni sablammoonnii fi uummattoonni gama gamaallee dhufaniitiin jiru. Saboota haala uwwaadhaan baay'ataniitiin irreecha malkaa Dooshaa irratti hirmaatan keessaa sabni Sidaamaa heddumminaan lakkaa'ama. Abbootiin Gadaa Arsii saba Sidaamaa sirna kana kabajeetiin asitti argameefillee kennaa kennaniitiin jiru. Abbaa Gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Suruur Sidaamni obboleessa kennaa nutis. Waan keessummaa galfannuun kana isinii kennineetiniin jirra jechuun kennaa manguddoota Sidaamaatiif qophaa'e laatanii jiru.
Arsiin namni keessummaan kabajaata akka keessanii wayitatti dhuftu maal qal'oo fi maal bal'oon bulchiti. Maal qal'oo re'eedha. Maal bal'oo korma. Arsiin sadii nama bulchuu beekti. Biyya teessan dhuftan baga nagaa nu dhuftan nu waliin dhalanne namuu addaan rukutuu hin danda'u barnoota cita malee dhaloonni hin citu. Cambalaalaa keessanillee dhayinee isin bira turre arginee jirra kormillee. Isinii qal'aa keessummaa kabajaatii nurraa fudhadhaa itti bulaa.
Manguddoonni Sidaamaallee hawaasni Oromoo fi hawaasni Sidaamaa yeroo hamaa fi gaaritti rakkoo fi qananiillee hundaa waliin dabarse kennaa isin nuu kennitan kanallee galataan fudhanne isinis gaafa nu bira dhuftan kennaa shaappeetaa isinii qopheessine jechuudhaan waadaa galaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa holakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11610 fi 11720 irratti wixataa hamma jimaataa qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.